hannden sukaaɓe woruɓe duuɓi sappo e joyi yaade capanɗe tati e joyi mo jiiɗa fuu a yi'an no wakki laɓi muɗum ɗum ndu gonɗan gam batte fawara joni rende hoore muɗum nder wuro Agadez ndenago endano tiiɗi sanni
moƴo sirkilaɗo
jogi laɓi amiɗa yildo ley wuro ya hannde nder wuro Agadez ɗo endan ndenago wala neɗɗo jogo kaɓorgam muɗum fa wooɗa gam wiɓe no goodi ɓiɓɓe bomɓe no woodi woɓɓe yiyete tan toñe ɓolum ɓolum nanene kaydu so jomum indika fuu mi
yuwanɗum
gar rafi ndenagoni no min mi suka noon nde mi heeɓi laawol bamal fami jogoto allah e ndenagoni wala ɗo endan hakkunnage rengu aɗa wona wuro ma sey goɗɗo wartae ɗo endan teta kedi ko goɗɗa
fuuɗo
Agadez ndenago wala nemi heeɓi malfa e hoore muɗum mi jogoto wakkati fuu kaɓe kaɓe no goodi nder wuro ɗo endan abada ɗo jiiɗa kan ɗo mi nawna e ba goto
mais je porte ça
min senin ɗo woodi laɓi nder jiiba an ɗo neɗɗo fuu susa indude kam so indi kandu mi yowan ɗum nino Attahir Adam kañum secrétaire général mo gouvernorat Agadez o wi hunde endan no laatiniɓe sakkulla sanne
sanne
ɗum laati ko suuli min sanne sanne so tawama jogagol kaɓitorɗe endan no wadda fitina e baasi hakkunde ɓiɓɓe wuro min mbawata accude yimɓe jogoroni kaɓorɗe no yiilo nder wuuro to yiɗi fuu woɓɓe maɓɓe no godi alahaaliji ɗi mbooɗa laati tokkata laawol saria nde allah jaaɓi laabi no kenno koƴƴe ko watta ko tawe min keɓ min pammina sukaaɓe ummatore ɓe endan dow filla majjum laabi saria leydi niger no haɗi neɗɗo yiilodo e laɓina ko nandi e muɗum maître ali moussa goto golloɓe suudu saria to enda Agadez nani ko haali
le port de ces armes là
jogagol laɓi na kaɓitorɗe endan laawol laamu no haɗi ɗum laylaylay neɗɗo fuu keɓaɗo e nder majjum no wawi nanguede kasu duuɓi ɗiɗi yaade duuɓi joyyi yomnede konda ujunaji nayyi yaade ujunaji capanɗe nayyi nden laamu teta kaɓorgal ngal jomum jogi ngal endan ko ngal laati hen fuu laaɓi ɗi gonɗon laati kamno hana yeggitede arandi o ngoni woni no wotto wiya neɗɗo han tawi jogke kaɓorgal ɗiɗaɓo ngoldu konda wiyama no wawi jogade kaɓorɗe endan dow laawol finatawa laabi saria ɗi heƴata ko watta ko tawe yimɓe acca yildagol e kaɓorɗe endan yerno secrétaire général gouvernorat Agadez o haaliri o wi horeɓe ɓe endan ɗon no daara laabi mbawɗi hoƴƴede gam batte hunde endan heɓene mosola